Beneda ta twibukiranye ko turi kwiherezo ry'ibihe dore bamwe bari bagiwe basa n'abigereye iyo bajya
Beneda ta
twibukiranye ko turi kwiherezo ry'ibihe dore bamwe bari bagiwe basa n'abigereye iyo bajya
Beneda ta
twibukiranye ko turi kwiherezo ry'ibihe dore bamwe bari bagiwe basa n'abigereye iyo bajya
Kombona barambitse intwaro hasi dore bakuyemo imyambaro y'urugamba
Ayiwe bari bagiwe ndajya he Ayiwe bari bagiwe ndajya he
Kombona barambitse intwaro hasi dore bakuyemo imyambaro y'urugamba
Ayiwe bari bagiwe ndajya he Ayiwe bari bagiwe ndajya he
Idori yisi
Isi igeze kwiherezo Ibyahanuwe biraboneka Dore umukiza ageze ku irembo Imirindi yenda yumva
Idori yisi
Isi igeze kwiherezo Ibyahanuwe biraboneka Dore umukiza ageze ku irembo Imirindi yenda yumva
Ahirwa bameshe bishura Mu maraso y'umwami Yesu Niba bonyine bazinjira
Yewe
Mu birori by'umwami Imana
Bazakina
Bazakina kina kinagira
Inyana
Bazakina kina kinagira
Inyana
Bazashisha gira
Yewe
Imikino ireba noni
Dori yisi
Isi igaze ku iherezo Ibyahanuwe biraboneka Dore umukiza ageze ku irembo Imirindi yenda yumva
Dori yisi
Isi igaze ku iherezo Ibyahanuwe biraboneka Dore umukiza ageze ku irembo Imirindi yenda yumva
Imirindi yenda yumva
Ndayumva